Saint Zypha Omubulizi
KYA
Najja kukuma muliro kati nkoleki bwe guba gwaka leka tweyagale ogwa mukama bwe buno omwaka bwatyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu bwatyo na buli amukkiriza aleme okuzikirira kinyuma lwakuba enjiri ya Kristo etuula ku buli traka omutima gundi wamu anti nonyo kumazza amalamu jangaolabe mukama byakoze nvuga mmotoka mpya nali mutambuze nali mukopi yanfuula kabaka buliriza obubaka tofa ku mubaka ekigambo kyekikozi tekidda gyali mpozi nga kikoze ekyo kyakitumye taata w'abamulekwa omuwolereza w'abannamwandu eyanzijya emabega nandeeta ku mwanjo yanzijya mu bunnya obw'ebitosi nanteeka ku lwazi nanyweza ebigere byange abaali bandeka sandi basanze tolekangayo kunsaasira ayi yesu ekisa kyo n'amazima binkuumirengako bulijjo nakwambala nzenna okuva ku mutwe paka ku bigere abangi bakuyita kutijja naye nkimanyi bwe nkuyimusa ozza abantu gy'oli ne bawona ejjoogo ly'omulabe